Korontiyanko en arandewol, surawol sappo ijowe go'o. To, joni do haurutuki shede gam walluki yimbe alla gonbe urusha lima. Ngade kombimi tokube yesu be galati yangada. Konde nyalnde arandere nde yontore. Komo emodong, resa gotum nderko hebi. Kerol no wawata. Nden to on alu, na miwari putdon haurutuki shede den. To mi yotta ke to modon mi hokka yimbe be shubudon dereji kollaydi on shubibe be njara ballal modon urushalima to ihani min ma mi yaha sai be njada iam mi waray to modon gada mi yehi leydi Makedonia gam mi subi yaki Makedonia dun gado to dun mi jodo to modon sharel sedda ko ma mi ruma gam balloya mi yaha fu to njahaimi. Mi yida mi yala to modon tan mi jabbo gam imi yidi mi nebida e modon to jomirawo jabi amma mi jodoto to gariri afisa na humto bendol alkamari gam mi hebi lawol huuki kugal mangal nden i wodi dudbe ganyube yam to Timoti wari to modon tabbitinon o weddi take der modon gam kanko ma o kuwa no jomirawo bo am gam non to goddo yawanamo mballe mo der yaadu makko njabbo tiron jam i jam o wartoya to am min i wobbe bandiraabe i min denti gartol makko joni do bandirawo meden Apollos mi tora kemo na sedda o wara to modon kanko i wobbe bandiraabe amma o yida yaadu dun joni o waray to modon to o hebi lawol njode on pama ndare boddum do holare modon ngadon gorgu shembide fuko ngadoton ngade dum der yidde bandirabe on andi der lady Akaya yimbe wuro Stephanus arti wartuki tokkube yesu nden be kokki ko e mabbe gam walluki yimbe alla imi toro on kokke iri ben do yimbe mangu hauti ifu yimbe be min kudi min pidi der kugal minani beldu waroki Stephanus i Fortunatus i Akaikus gam du wartaniyam bo onon garito am gam be baltini bernde am i berde modon onon ma gam non kokke iri ben do yimbe mangu tokkube yesu wonbe leydi Asia i kouna on Akila i Briskila i tokkube yesu kawritobe i wuro mabbe i be kouna on boddum der inde jomirawo fu bandirabe gonbe do o i kouna on kouni dire hounirki higaku sheniki min bulus windi kounon go'ol i jungo am fu mo yida jomirawo alla lanamo ya jomirawo amin woroy yesu jomirawo barki dina on imi yidi on fu gam sumpo tirki meden yesu almasihu.